Yeah.
Remember where you called from. Zambian music published on TOC.
It's one of those classic. Huh? This one's for my people. Yeah. JP.
Life, we only live once yolo. Elova mushe, vili kusokolo. Weka, tutandizeko makolo. Shortcut, tuzagwela mumu follow. Osa esa kuyuzinga juju. The devil is the liar, twana fuyu. Kwila Bible, yamba kupempela. Uka pempa, mulungu wazamvela. Iwe sister, siyo kulisa mubili. Wakuyuzinga wakai na kopili. Sekula menso, uzamwalila. Uza siya wa family walila. Tika kwilizana tinga chinje ziko. We are one, tinga chinje ziko. Create more jobs, build more roads. Sanitation, hospitals and make goods. Sekula meso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mbuwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner. Sekula meso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mguwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner. Venango tikapatwa famushe Filipo. Kwini wako na bali alipo. Ndiye mwechilili chalo mtu wanga. Vasie wajabene wavipanga. Wakuseka hati ndiwe shikopo. We all think one chili na skopo. Wena ni maloya, wena ni maticha. Ma politicians na ma preacher. Corruption na FCC laka. Watu wango paya na magazi ya tika. Wena vintu vikupia wango lila. Kaleza ziko yatu isalila. Wena ngotika twala ni chifuka cha ignorance. No condom, holo cheka abstinence. Tika twala tina mizila mfwiti. Koma veso zune, monga switchi. Sekula meso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mguwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner. Sekula menso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mguwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner. Wazako kumbali wakukamba. Hawa ukakona wafomo kukama. Pamukosi chifuka cha jealous. Next thing, wakufukila na pansi. Ichichalo, woichi na meno. Muntu satasha, unga felemo. Chikanga juta sana kulisa Yesu. Bitweyo, ifuma kuwa Nesu. Wakusekela chenga unandalama. Wakutawa, paja ukachama. Twice na Gash King ni backup. When I'm down, you pull me up. Wanza tuwe nani wa fake. Plastic, big shara kuli Fox na Patrick. Man Kerik ndiwe mundu wanga. Na wa materi, muma ni wanga. Sekula menso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mguwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner. Sekula menso, chalo ni chofuta. Weka tuo yupangeko future. Osa wala na mguwa kuseke. Sindiwe loser, ndiwe winner.
Great entertainment.
Remember where you got it from, Zambian Music Publish.co.